Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Kiriza yatula 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 Umusayi gogo waika kumusalaba Netusobola kubanga tufuna obulamu Umusayi gogo waika kumusalaba Netusobola kubanga tufuna obulamu 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 Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Kiriza yatula 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 ofune ofune ofuno bulamu ofune 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 mikisa ofune 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 dembe ofune 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 mikwano ofune ofune ofuno bulamu ofune 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 mikisa ofune 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 dembe ofune 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 mikwano Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Kiriza yatula 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 Yesu bwendi na munda munzi era n'ebizibu bendi nabyo nabisobola wakisa ali munda mufe era n'omusaayi gweyo watatukuzibwa wakisa ali munda munzi olaba n'omuka gw'ensasi gusasulira Kiriza Yesu n'olokokamu Embeera gy'okuyogivamu ekyo kiseera Nze nakiriza Yesu n'enjatulamu Ku lw'ekisa kimbeereddewo nze ndi mulamu Nawe yakiriza Yesu n'olokokamu Demira ku muliro gw'olimu guyitemu Ogwo muliro gw'oyitamu ng'oli kusabamu Olwo guyitamu enkeera bw'oba bujulizi Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Olavika bulungi lwani lwa Yesu Onyirira bulungi lwani lwa Yesu Olimula mukulwani lwa Yesu Olimula mukulwani oyo Kiriza yatula 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 kiriza yatula